Radio Pulpit, 657 AM.
Hallelujah. Ihambe njalo ke i three songs in a row. Ngiqale lapha yango Simpiwe Mini ethi the name Jesus balandela i sound of Gateway bethi kema di akonyana. Dr. Tumi uye nosanda kuphuma ethi udumo. 27 after 3 o'clock. Singeneke kulesi sigaba sesibili ngazo le ingoma ezintathu zilandelana. Kanti ke kwamanje njengoba isikhathi sesihambile kangaka, nginaye uMamzo M. Mamzo.
Yebo, bahle.
Unjani ma?
Ngiyaphila sisi, ngiphila kakhulu.
Kudala ngakugcina.
Hey, kudala. Kudala. Kodwa nje angiqale nje ngokubonga bahle.
Amen.
After all these things ezenzekile empilweni zethu, o COVID and everything, but we thank God ukuthi siyabonga ukuthi ningikhumbule, ningimeme ngize lana.
Yep.
Ngibonga nabaphathi bestation ukungipha leli thuba ukuthi ngize nami ngizoxoxisana nani, nami ngizoshare futhi nabalaleli uNkulunkulu engikubonile ekwenza empilweni yami.
Hallelujah. Mhlawumbe abanye bangathi hawo, why Mamzo? Why gama Mamzo? Mamzo M.
Yes, Mamzo.
Liphuma phi leli gama?
Leligama leli.
Ngicela ukuthi le phone yakho le uyibeke usilent ngoba ngathi izosidisturb. Ngathi izosidisturb, ngiyayizwa nje. Ukuthi ababhizi abantu bathi hayi silalele Mamzo. Yebo, siyazi ukuthi nilalele. Yeah, 29 after 3 o'clock. Yebo, leli gama Mamzo M liphuma phi?
UMamzo M liphuma nje ekutheni abantwana kusho ukuthi ngithanda kakhulu abantwana, I don't know, but my heart is very close to the youth. And then uma nje kuwumntwana angivele nje siyazwana, siyaklikha, and ngiyakhona nama ngithi wakuso wami. Whatever I can do to help the child, I do. So now, okay, fine, umkherezo wami ngiyahereza ekoleni, so abantwana bangithanda kakhulu, they call me Mamzo, Mamzo, Mamzo. So then, because everyone knew me as Mamzo, then I said, okay, nguMamzo.
Yeah.
And then M umele uMashike, that is the name ya sekhaya la ngendele khona.
So amagama akho ubani?
Sindisiwe, uSindisiwe, oSindisiwe. uSindisiwe uNora Mashike, those are my name.
Okay.
Yes.
So umama wesizwe la uqhamuka khona nje bathi nangu
Mamzo. Yes. So nje uMamzo lona kuyithema seke uNkulunkulu ngizwa ukuthi uyangibiza ukuthi I should ngimdumise ngokucula, ngishumayele ngokucula, ngimoshiphe, then ngase ngithi okay, stage name sami.
Yeah.
Ngizothi uMamzo.
Yeah.
Mamzo M.
And njengoba usho ukuthi umuntu wabantu and ingane uyayithanda, ngiyacabanga ukuthi ube nobizo ngoba mina ukuya ngami ukunakekela abantu as i-nurse akusinto nje engathathwa nanoma ubani. Yebo, abanye bayayithatha lowo msebenzi, kodwa ubona ngezenzo nangendlela bawusebenza ngayo ukuthi hayi cha, lo akabizelwe la.
Yes.
Wena ngiyacabanga ukuthi wabizelwa ngoba uNkulunkulu ubonile ukuthi hayi, uyazi unenhliziyo emnene, unenhliziyo yabantu. Waqala lapho ke umsebenzi wakho.
Yes.
Iya.
Ngaqala khona kahle kahle kwanesing.
Iya.
Even kwanesing, if ngicheka kahle, I was working with the kids. Bengisebenza ku pediatric ward. Ngifika nje ngikhone nje umntwana, noma kuthiwa nanga umntwana uyakhala, maba bathi sister Cindy, nanga umntwana sekusithile, simthulisa kakhona ukuthula, can you please help? Mina makafika la ezandleni zami umntwana uzothula, noma makufanele kuthiwa kakhona ukudla umntwana, I'll make sure ukuthi kimi kodwa makafika uzodla. Nje kunaleyo nto nje. And then even when ngiyeka inesing due to certain conditions in my empilweni yami, ngima ngiyekela umsebenzi obunesi ngiya ku two business, and then ke ngangena ke futhi uNkulunkulu wangibeka ezikolweni where I also interact with children.
Yeah,
we understand that. So I also nalapho kunendima yami engidlalayo, because abantwana ngiyakhona ukuba identify khona lapho ukuthi lo mntwana lo unidi lo mntwana lo une problem so abanye they come and vent to me as a parent abanye bakhona ukuthi mama ekhaya hey ubaba makangeneki inini mama makunenkinga so kwenzeka kanjani uyabona so ngiyakhona ukuintervene ma abanye basaba njalo belwa but baza kimbaya they know ukuthi umama zowafika konke ke noma kuthiwa balalela amaphoyisa sometimes they fight kuthiwa abawezwa amaphoyisa bezwa botishera my husband avela athi mama mamzo nazi ingane zakho awuhambi uyo intervene makuvela mina ingane they will say nanga umamzo ayeye so uyabona so then mangifika mina they will bonke bazohlukana mangithi ubani olwayo bazothi nanga mamzo nanga mangifika ngizofika ngimbambe lo mtwana ngeke aza nginyikiza ngeke aza thini uzophuma nje naye ngifike ngikhulume naye and ngibayale mangiqeda lapho ngizobatshela ukuthi ngiyabathanda and they will feel so loved and from there Sasa they come to me and mama hey phela in siyaxolisa izolo ukuthi we are fighting akusuki ukuthi mhlambe besi disrespecta wena all that so that is the thing engibona ukuthi uNkulunkulu ungisuse lapha yakwanesingi with a purpose wangisa lapha ya esikolweni la ngikhona noku identify abantwana ukuthi lona ke unidi ngingamsiza ngani so kukhona abanye bengibasiza nakhona in different ways.
Yeah. Uyazi siyabadinga abo mama abafana nani. Uyazi ngale ikhati zandulo. I know ukuthi abantu bazothi hayi ikhati sesishintshile manje. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uma yabona ngendlela owenza ngayo nje singabo mama kungaba ngakhona umntwana ngowakho o akusiyena owakho kodwa ube ngumzali kuyena I know ukuthi abanye bazothe bahle it is very challenging ngoba abantwana bamanje abalaleli uzokutshela nje ukuthi ubani wena ungitshelana usiyena umama wami kodwa ngiyacabanga ukuthi even nangendlela approach ngayo ingane ukhuluma naye ngakhona
true
naleyo iyakhounta kakhulu
exactly yes yeah
So ubani umama okuthi eBhayibhelini uya ku inspire
well ngingathini ngingathi hey banini
oh Deborah
ngoba no yes bonke no Ruth bonke no Sarah bayanginspire ngoba nabo uSara wahlala kuNkulunkulu wathemba noma sekuthiwa ngeke kwenzeke but ithemba azange alilahle and so kakhulu kimi ngiba nalento leyo ukuthi in whatever situation that life brings to me against me or against me but I always trust God ukuthi yena uNkulunkulu wena uthembisile ushilo wathi izimo awuzange wathi izimo ngeke zibe khona but izimo ziyoba khona but when you said even though zingafika izimo when you hlala nami because you promised me ukuthi even though I walk through the stormy waters or through the what you call the fire but wena uNkulunkulu wami uhamba nami uhlala nami lapho so kuzo zonke izimo ngizibona I just learned to trust in God ukuthi noma ke sekwenzekani my God is always faithful yes
so ayikho nje le ndaba ngazi ukuthi babona basithatha up iscripture abantu thola umuntu athi uNkulunkulu siza bayisizayo ayikho nje into enjalo uNkulunkulu unamandla onke une wisdom yonke uwazi konke ungumqali nomphelelisi so kungani afuna ukuthi mina ngiyisize kuqala ngaphambi kokuthi ngizosizwa nguyena so nje abantu banokuyifakela nje abanye ama verses
kuma
scriptures uyazi ngiyalivula iBhayibheli angikaze nje ngihlangana naleso scripture
sokuza bayisiza
uNkulunkulu yebo
uNkulunkulu want you to trust him ngakho konke ene uhlale kuye ene you know the Bible says God sent us his word and then lelo zwi lelo ngalo saphiliswa and we were delivered from all distractions so if really we know the word then whatever situation esifikayo we deal with that scripture accordingly. Sikhuluma ngesi scripture according to the situation leso face naso. You have the scripture ukuthi baba uthe ezwini lakho.
Yeah.
Makufika lesi simo esinje. Wena baba, mina this is what is going to happen to me.
Yeah.
So, you know ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu, what are you supposed to do?
Yeah.
Uma uhlala kuNkulunkulu, uhlala ngakho konke, ngokumethemba konke. You pray, you worship God. Awumele ukuthi mhlambe ngizoya esontweni, awumele ukuthi ngizofunda izwi ngoba ngifike esontweni.
Yeah.
So now when the problem comes, but zikuthola uready and waiting for whatever life throws in you. And uNkulunkulu will always meet you at that very point of need.
Yeah.
And hayi ukuthi uNkulunkulu ukusiza abasizayo. Hlala kuye, methembe, especially thina bomama. You know, with abomama, sifanele sibe insika yekhaya, yikho konke ekhaya. UNkulunkulu has given us extra grace as abomama. You know, because ungathola ukuthi whatever is happening ekhaya, ubaba ngesisikhathi unake ezinye izinto, ubaba ngesisikhathi uba le nale, you know, but wena as umama, you need to be strong for your family.
Yeah.
You need to be strong for your children. You need to be strong for your husband as well. And njeke as a woman as a whole, we also need to be strong for our country.
Amen.
So abomama besililo basadingeka na namhlanje to pray and stand in the gap for all what is happening around. So yingakho ngithi mina mangibona umntwana ngowami. Abantwana manje badukile, uSathane ubayisa le nale. But then thina as abomama, we need to be there.
Amen.
And just trust in God and put everything ku faith uNkulunkulu and pray. UNkulunkulu will definitely hear us.
Hallelujah.
Amen.
Mamzo, yazi ngoba ungumhlabeleli kuza le ngoma kumina ne. Ethi wangithatha la, wangibeka la, wangisusa la, wangisa le. Hayi ukuthi nje yabani hlezi ngisho lento ukuthi I'm vocally wounded.
Mara uya rapper ngithi angithi uya no, akuna muntu vocally wounded. So there's many ways of you know, delivering a song. So some people they sing, yeah. So some they rap just as you're doing now.
Yes,
you know.
So when ukuthatha uNkulunkulu wakubeka kuphi, wakususa wakubeka kuphi?
Yo, bahle, I don't want to lie. Ilife yami is a, I'm just a living testimony. I don't know ukuthi where should I start, ukuthi ufuna ngiqale phi.
Ukana la ukuthi uthi yabona lesimo bengusona bahle ngaleso sikhathi and bengibona nje ilight bengekho, bengihamba nje ku tunnel kumnyama, ngithi ngibheka ngala, ngithi ngibheka ngala, ngithi emuva phambili kumnyama, bowuhamba nje kodwa wafika. Uyazi mafika uJehova, kuvele ukuthi ba na ungazi ukuthi kanjani.
Yes.
So asiqale lapho bekumnyama khona uthi hayi uyazi bengibona nje ukuthi angeke ngikwazi ukuphuma kulesi simo.
Yeah.
Njengoba siphuma ko COVID, mamzo. Abanye ama usoma business. Ngiyacabanga ukuthi nawe i-business yakho kube khona la okuthi bekungahambi kahle.
Yes.
Yeah.
Hey bahle. Okay. Ithingithi nje, you know, ngiqale la ekutheni njengoba usho ukuthi ngizawuqala ku-business, ngizawugcina ngale eye life or ye health nje, ukuchala ema challenges we health, but ngizawuthi nje kuma business. Yes. As a business woman, I have learned as well to trust in God. I don't want to lie to you.
Yeah.
Mina, all that kept me going is just the grace of God.
Amen.
It's just trusting in God and sitting at his feet ngaso sonke isikhathi and seeking his face ngaso sonke isikhathi. So that kept me going during COVID. You know, there was the before the COVID starts, ngaqala ngathenga, ngaspend imali, ngayenza i studio trying ukuthi ngiexpand ibusiness and also nami futhi because ukuthi ngibe ne studio ekhaya because I always go to Joburg, you know, go to Joburg, go to there and there ubuye ebusuku. So ngasakhe studio ngispendile yonke imali hoping ukuthi everything is gonna turn out, you know, and the studio will also bring business. And then COVID started. COVID happened. Hayi manje phela sekwenziwa kanjani? But uNkulunkulu emuhle. You know God.
Yeah.
uNkulunkulu uyabonelela bahle.
Yeah.
uNkulunkulu wabonelela and I was like, wow. My God, this is you. No one else. This can be only you. Okwenza konke lokhu.
Yeah.
I survived that storm sonke leso se COVID because of what God just brought my way ukuthi nje angibonelele ngingazi ukuthi uNkulunkulu he can supply ngalokho. But as ngisho ngithi we sit isimo masifika, you sit on the scripture uthi uNkulunkulu wami, you are my supplier, you supply all my needs, you are Jehovah provider, you provide this time because ngifuna ukubona wena. And umkhotheni uNkulunkulu uthi uthe wena ngezwi lakho la uthela Psalm 91 uyahlala uthi uthe ziyawufika izimo, uthe the 1,000 will fall on the right hand side and 10,000 on the other side, but Nkosi uthe kimi ngeke kufike lokho. Baba, I trust you.
Amen.
Ngoba mina ngitrusta wena. Amen. Uthe ngoba ngitrusta wena when you ngibonisa baba amandla akho. Yes. So uNkulunkulu always show up. And I wish ngathi singabomama we can always keep trusting in God.
Yeah.
You know, so passing on that, okay, fine, the business, things were slow though. Slow, but I thank God ukuthi we are still standing, you know. And then, okay, coming to indaba ye health bahle, siya sahlaseleka ma.
Eish.
Hey, COVID.
Yeah.
You know, besilwa from the first time ngene COVID, we were fighting. And then, but this time, the third wave, and then it hit on us. Three of us it's me, my husband, and my daughter, my last born. And then, yasthatha. We heard ukuthi some friends have passed on. And ngaleso sikhathi uSathane ukulethela ukwesaba okunye athi nawe uyazibona ke manje you might be going, but you know what, I still ngathi Nkosi, this wena you sent your word, wathi ngalo saphiliswa, and then nakule umzuzu lo Nkosi, by Jesus stripes lana thine ekhaya siyaphila. And njengoba ushilo nje ku Psalm 91 ngisamile lapho ngithi baba sifuna ukubona amandla akho la thina sisaza wabona. And bahle, you know, as I say ukuthi uNkulunkulu always give us grace, more grace thina bomama. And you know, I was strong kungathi mina kwenzekanga and yaqala ngami. You know, which means it's me who came with it endlini. Yakulandela ubaba umntwana wasinesa avala afaka ama mask usho ukuthi bese sim already it bese indlulele kuye. Ya mihitha naye. And uNkulunkulu emuhle, sometimes lack of knowledge is a problem. But uNkulunkulu emuhle, he brought us angels, our friends, some doctors friends, some nurses that has been there, walked the journey. They were all telling us ukuthi do this guys, and then we were fighting, you know, and then me fighting and but kuba ngathi akwenzekanga lutho kimi, ngivuka fanele ngimake sure ukuthi these other two they take their medication, everything, ngibone ukuthi I go out and buy medication, I come back and cook, I come back, you know, I had to balance all that. Ngiloku ngikuleso simo, and for that I really saw the grace of God.
Amen.
You know, and my husband, he struggled. He even had to be hospitalized. You know, him being hospitalized, athi kimi, no, you know what, Cindy, just let it go. Ngithi never, you need to fight. You are a man of God. Fight. We are fighting here. The devil angeke asize simjabulise ngalokho. Even when he got to hospital, there was a time when he called me, Cindy, who's gonna look after my son?
Aww.
And then please call my niece and tell him. I said, my husband, please, please, please. And ma, I had to, you know, I stood and fight and fight. Yo, Bahle, I have seen the hand of grace.
Yeah.
I have seen God. Ukuthi ngempela ngempela uNkulunkulu uthi mawumethemba
yebo
naye uyohlala njalo ekubonisa umusa wakhe. You know the Bible says labo abathemba labo likuJehova,
amen,
they are like Mount Zion, abasoze bazanyazanyiswa noma zifika ke izivunguvungu nakho konke, kodwa they shall stand,
amen,
they will remain standing,
amen.
You know sometimes zifike zikushaye zikugobe, kodwa because you are the child of God you go back and take your shape, and you know, so that's what I have seen umusa kaNkulunkulu. As I say, I am a walking testimony.
Amen.
In Jesus' name, I thank God.
Amen. UNkulunkulu wakhuluma nawe ngoba uma sikhuluma naye naye uyakhuluma nathi.
Yes.
Siletha izimo zethu kuyena.
Yes.
And mamzo, ithe makhuluma nawe wena wathi ngikuzwile baba.
Yes, yes.
Wathi ngikuzwile baba and ngizokwenza okuyintando yakho.
Hallelujah.
Hayi okuyintando yami.
Yes. Yes.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Download our app now and listen to us wherever you go. Available in the App Store and Play Store. It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM. 657 AM.
Hi, Mamzo, outlay me. Uyamazo Jehova wakundlulisa emweni.
Oh, hallelujah.
Wamuzwa. Uyazi ukulalela, ukuthiwe ukulalela is skill.
You know?
Yebo.
You know?
Wamlalela uNkulunkulu wenza.
Yenza. Ngamuzwa maye ngibiza. Ngikufuna kule ndima.
Yep.
You know, sometimes si sinokuthi ucabanga ukuthi awu but mina Nkosi ngoba nje ungathi ngingobukeleka phansi ngathi but uNkulunkulu njengoba asho kuMoses makathi mina nginamalimi nje Nkosi ngeke wathi hamba ngizoba nawe
yabona.
So nami uNkulunkulu uthe makangibiza athi ngimdumise ngokuhlabelela ngokumworship ngathi kwangathi noma ngizwa ukuthi khona mhlambe okukhulunywayo yazi ngathi you know what ngibaba uma wena ungibizile because I believe ukuthi ungibizile you wouldn't give me these songs, you wouldn't make me a songwriter because I write songs and then I believed ukuthi uNkulunkulu lama message lawa walethayo uwafuna ukuthi abantu bakhe bawezwe and they should heal the people and they should give people hope.
Yeah.
So that's when I realized ukuthi baba wena uyangibiza manje kule ndima wena ngiyakwazi ukuthi uzoba nami
wasabela
kanjani ngizawenza umsebenzi wakho mina Nkosi but ngibheke wena njengomqalisi nomphelelisi, you are going to lead me and wena konke kungwenzela ini udumo lwakho not olwami baba.
Amen.
Ngathi qhubeka njalo Nkosi ungiqhubekisele endleleni namanje ngisamile, I'm still standing. UNkulunkulu uyasho ukuthi kukho konke with your confusion and whatever that you but I have been with you, I am still with you.
Amen.
So I just want to say uNkulunkulu wethembekile baba.
Amen.
Our God is faithful.
Amen.
I never thought ukuthi nami ngiyohlala la ku Radio Pulpit in such a big station, ngikhulume, ngilalelwe umusic wami, ulalelwe, and people kukhona abafonayo bathi umusic wakho uyasiphilisa.
Yeah.
Uzomunye athi bengine CD bangithathele lona uthe alalela ingoma yakho mamzo wathi never ngiyayifuna le CD. So I say, oh God, you really called me.
Yeah.
I thank you. And I believe ukuthi wena uNkulunkulu wethembekile usazoba nami kulendlela, and I ngiyalaba baba uthi mangiye khona.
Amen.
I know ukuthi God you are with me. That is also my testimony baba ukuthi even when bekukhona ukungakholekwa ukuthi ungabe vele yena uMamzolo uthi vele yena uyacula. Uyabona, uyabona. Uyabona, but our God is faithful.
Yeah.
UNkulunkulu akakuniki umthwalo ongaphezu kwamandla akho. And uNkulunkulu uma ekubizela emsebenzini wakhe, wenza sure ukuthi owakhe umsebenzi uyawufeza lo akunikeze wona.
Yebo, yeah,
no matter what.
Yeah.
Wena nje kufanele ukuthi ulalele yena, uvale izindlebe to the outside world. And just focus on God. Our God is faithful.
Hey, so lengoma iphuma ku album yipi?
Iphuma ku album yo Boost 3.
Okay, unama album ayingakuthi?
Hayi 3 okwamanje. I'm busy
okay,
with
so
my.
So Len is the latest.
Yes, yes.
Ibizwani?
I
title yeah. Album ngoba nami
ngithole la umusa
ngiphiwe umusa
it's talk you know what as I say ukuthi mina I life yami
ngiwumusa
ngugrace yebo ngumusa nje ngoba mina engiyikho enginakho nengikwenzayo just grace
akusona amandla akusona nakancane
you know it's just that is cut if bengaqalele ekuqaleni la ngibuya khona
yeah
and to where I am now shem bahle
umusa
uzosho ukuthi ngubonile umusa mina ngubonile umusa
amen 0123341322 uma ke uthanda ukukhuluma nomamzo zivuliwe incengo 0123341322 or 0123338699 unga whatsapp na ku 0826572729 noma sms ku 37871 nginemizuzu nje embalwa la ngaphambi kokuthi ngimdedele so uma uthanda ukuxoxa naye ungakwenza lokho kusese imanja siye la ke ku voice note.
Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Greetings sis Bahle, greetings nomamzo namba laleli bonke be radio pulpit.
Amen.
Wow, I'm so blessed. Yazi, it's true. Sis Bahle nam angasiboni so scripture esokuthi uNkulunkulu siza abasiza hi and size. One thing that I know is uNkulunkulu usiza aba bahlala kuye. Kufanekele sihlale kuye njengomamzo esisho sihlale kuye athi if you abide in me and I abide in you you will ask everything in my name.
Hallelujah.
And it shall be done for you.
Amen.
So ayikho enye indlela eyokuthi sincedeke empilweni kodwa kuhlala nje kuYesu kuhlala nje kuThixo. God bless you.
Amen.
Millicent Efana Bell Park.
Oh, thank you, ma'am.
Thank you so much, ma'am Millicent. Ngiyaphela uNkulunkulu usiza labo abahlala kuye. Hayi,
yes.
Yazi uyikhulume kahle umama la.
Yes.
Asiye la elayinini sawubona dumelo semoyeni.
Ngosaza.
Kali mambo.
Nama angakazijoni nesikriba lelezi. Hosi ifuna labathi funako.
Ehe.
Nekuhlangana sesihlangane enkulumo ihambe ifike nasesihlanganeni.
Yebo.
Iphindele enye inkulumo ukuthi asikwambushini bantu bashona. Bathi uNkulunkulu nabantu bakhe. Hey manje umfundi sashumela manje nashumajuluka impela athi uJesu wahamba waya kuSathane wafika wathatha ikhiyethe esihoko
hayibo
hayibo
awuyimuntu ayabande kalimo ngokwenza ngesibona ukuthi kulinayo
kalimambo kalimambo baba yo mamzo inyanga yabomama le.
Yes.
So sisazophuma imuphi nje umyalezo ongathanda ukundlulisela kubo bonke abomama.
Ngingathanda ukuthi sisi singabomama or mhlamba bomama bonke. Ake sizameni ukuthi sihlale kuNkulunkulu, simethembe uNkulunkulu. Ene singabomama sizame ukuthi abantwana bethu sibathande, sibalalele. And even kungaseyona umntanakho, mthande umlalele.
Yeah.
Because uNkulunkulu usibekile thina njengabomama, wasitrusta ukuthi kena emhlabeni wonke ungaka. Singabomama thina singakhona ukukhala kuJehova, sifuna ubuso bakhe, yena asizwe, aphendule aphendule izikhalo zethu sonke singabomama. And singabomama futhi enye into yazi bahle enokungizwisa ubuhlungu that I thought about ukuthi singabomama ake sizameni ukuthi sizama ukuthi sithi uma si uNkulunkulu esikhumbula emhlabeni sihamba, ake sizame ukuthi sisaphila asilungiseleleni ukuthi abantwana bethu masibashiya la mhlabeni kungasali kungazuthi umama bebengenaye. Kukhona iweakness ehluphayo kubo mama. Uthola ukuthi umama asithi mhlamba umama akasebenzi, kusebenza ubaba. Umama akacabanga ukuthi konje ubaba uzohamba. Kule simo nje lesi sisibonayo manje, kuhamba umama kuhamba ubaba. Akacabanga ukuthi konje sizawuhamba mhlambe labantwana bosala benzani. Abo mama maba kube yibo abakhona ukuhlakanipha. Bakwazi ukuthi bazi ukuthi abo mase uNkulunkulu bakhumbula abantwana bangasali benganamakhaya, bangasali behlupheka. Umama noma engasebenzi akakwazi ukuthi ubaba mayemnikeza imali yegrosa, umama athatha okuncane abeke esayidini bavukhulumisane nobaba. Uma ubaba evuma bakhulumisane ngama-insurance kahle. Lezi nto lezi abomama abaningi abazikhulumi, ngoba ngesinye isikhathi uma uthi kubaba ukhuluma nge-insurance uthi sowufuna ukungibulala na, uyabona. And then uma ungumama you have to stand up for your children and for your family. And then ubaba naye nawe uma uthi ubaba athi usufuna ukungibulala uthi ngani nami baba, nami kufanele nami mangishona kube khona i-insurance ozosala wena uphila nabantwana. So nami ke masenze into eso. Uma ngabe ubaba engakhona ukwenza lokho, ubaba makayenze, umama makayenze ukuthi le mali ubaba ampha yona either than ukuthi awukwenza ama-weave nantontoni, akahamba bekele abantwana ukuthi mhlambe uma behamba emhlabeni lendlu le at least ibe paid up.
Yeah.
At least abantwana wazi ukuthi ubashiye nendlu ukunokuthi basale baphume endlini bakhishwa, unless ke kunzumile ngaleso khathi. But for now I don't know, umama ongizwayo njengamanje makenze something. It's very painful ukubona abantwana bekhishwe endlini ngesimanga sokuthi abazali sebahambile. Ngoba abo mama bahlulekile ukucabangela ingane zabo. Abo baba it's njengoba ngisho ngithi uNkulunkulu usiphe extra grace and extra wisdom bahle. I must tell you, abo baba angazi abo baba mabekhona balalele, but I believe ukuthi uNkulunkulu uphe abo mama iwisdom ngaphezu kwabo baba.
Amen.
So abo mama they must remember ukuthi uNkulunkulu entrusted us. uNkulunkulu kuthwalisele abantwana laba ayinyanga ezu-9 ukuthi kube uwe ngoba ektrusta. So uyakutrusta futhi nasekutheni labantwana laba uzokwenza sure ukuthi they are well looked after even when ungasekho la emhlabeni.
Amen.
Umama. So uma ngabe nje bahle uma singakhumbula lokho nje singabomama, I am pleading
ukuthi uma uhambe emhlabeni yenze isiqiniseko sokuthi abasele bazoqhubeka baphile ene baphile kahle.
Yes.
Ngiyakuzwa. Ngicela ukuthi ngindlule ngalasi ngizobuya.
Radio Buzzing of Life, 657 AM.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Bambili, are ready to connect with you today.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Sesingale kuka 4 o'clock ya ngithe nje ukutshontsha kancane imizuzu yangala ku final hour. Mamzo, so mhlambe laba bangathanda ukuthi baxhumane nawe, utholakala kuphi?
Ngikhona ku Facebook as Mamzo M, and then ngikhona futhi ku Facebook as uSindisiwe Mashike, but I music page yami ngu Mamzo M. And then ngikhona futhi na ku Instagram noma ngakho busy. Yes, and then also my number ku Instagram ngu Mamzo _.
Okay.
Yes.
Ku WhatsApp uyatholakala?
Ku WhatsApp ngiyatholakala ku 062 075 4316. Ngayiphinda futhi 062 075 4316 uma ngabe abantu bafuna ukusebenzisana nami, or bafuna ukuthi ngize sizokhonza nabo.
Ukhona?
Ngikhona.
Yebo.
Yes.
Sizo praise, sizo worship kanye noMamzo.
Hallelujah.
Sisho sithi unguJehova.
Yebo.
Uphakeme.
Hallelujah.
Angekho ofana nawe.
Oh, thank you Jesus.
Mamzo, thank you so much.
Thank you so much, Bakhe.
Bless you.
And God bless you too.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.